It's a Silver Records production.
Exclusive from Afrofine.
Silver Style One Pika Sunshine. Abamoneka nga yapasa, ngori na pressure tabamoneka. Oh yeah, abamoneka nga yapasa, ngori no bwafya tabamoneka. Bataluke tebanobe, abo tebanobe. Bataluke tebanobe, abo tebanobe. Bataluke tebanobe, abo tebanobe. Bataluke tebanobe, abo tebanobe. Kela because of ama kwacha Nilenga shapo kumoneka batusha Ngepo shili tight follow niwe kaili Nibaka poko la in other words kaili Na baba fuwa busy linse muma clubs Ule spenda bende shabo shili muma bags Palio shupi kukulipila mabio Help tayi moneka kuba fi brother chill You gotta make a right way Smaller seko with shaba fake na iwe Snitch bad niggas imu seko no way Know the move, bapishi mono obey Hey.
Aba moneka nga yapasa, ngori na pressure taba moneka. Oh yeah, aba moneka nga yapasa, ngori no bwafya taba moneka. Bataluke tebanobe, abo tebanobe. Bataluke tebanobe, abo tebanobe. Bataluke tebanobe, abo tebanobe. Bataluke tebanobe, abo tebanobe.
Kulangisha fe ivory Mumitima mwabolo patwe mufactory Beta weka nangu babili fya baba real Dhani longo leba fiki bakwele kabil Palio pita mubo chushi Pasango pamba leba nobeba mbichushi You can't see them now bika kwa malensi Sabula ba fake before tafila ba wesi Ngana ipasa baba ni ya bai Kwise kwa mapresha nishi wonse batibai Cut them off all plan bitch that fly Bekopesha kuzu chile mo you're not blind
Aba moneka nga yapasa Ngori na pressure taba moneka Oh yeah Aba moneka nga yapasa Ngori no bwafya taba moneka Bataluke tebanobe Abo tebanobe Bataluke tebanobe Abo tebanobe Bataluke tebanobe Abo tebanobe Bataluke tebanobe Abo tebanobe
Bataluke tebanobe, abo